yeah. Straight out of Changes Empire, representing CMG, RG,
GM and Rambo.
Quick beat ya heavy.
Jana siku man ilikuwa fire, kila msupo ndana clap man alikuwa high. Cheki vile macho man zimekuwa brown, wase wame shrink utadhani ni maklown. Makarao wakikam bonga ni mandovu, mziki ni akili na buda siyo nguvu. Na kamka chui ni na madaka ndovu, ndana jango lion ndio king, kwenye cage jako ndio general. Hey game nisha take over on a car with any lamp, please. Ishia singing, nasaka easy gold, so daily I'm digging. Call me evil, wakat mini sivo. Na kula zangu pole pota than mini weevil. Yes, I'm the evil cause, na band devil. General ni me, so you end on my level. Jano sick mazi kulie ndiaji, jano sick mazi nilikuwaje. Nilikuwa high, ikabit nime fly achi. Nilikuwa high, ikabit nime fly ah. Jano sick mazi kulie ndiaji, jano sick mazi nilikuwaje. Nilikuwa high, ikabit nime fly achi. Nilikuwa high, ikabit nime fly. Hold up, hii game ni kutesa na enda club late na mademu wana stripper. So sad, siku izi wana jipa. Young girl, wameanza anasa, ni ite scientist, nina brain kanasa. Paparazzi ramindo na wanasa. Photophobic kwezi ni pika picha na work hard daily, na die kuwa richer. Son of a pastor, so ni ite preacher. Dovo ikipira, better call me the boy. Kama rap wana pray, so na kamka teacher. Brain ime clot for me, magic kush. But mina yeah, daily ni kupu. Na ata ite judge with the band, ushinda bush. Mina Moses, daily tuna roll roll. Zepa die good, ana ban bush. Jano sick mazi kulie ndiaji, jano sick mazi nilikuwaje. Nilikuwa high, ikabit nime fly achi. Nilikuwa high, ikabit nime fly ah. Jano sick mazi kulie ndiaji, jano sick mazi nilikuwaje. Nilikuwa high, ikabit nime fly achi. Nilikuwa high, ikabit nime fly. Natura bass ni fat slim post wanna try to take apart. Old MCs wanna try to tear apart. Better take care. Run from the west, save honey well, speed up daddy. Don't do any shit. Na iyo ndiyo reason, nataka hii pesa. Game nimeficha kiss, kulikalisha. Nilingia na exit kutoka Johnny Ngori. Maisha ni hard, lazima kuwe na mori. Pia ukamba, utapotesa that bori. Left yo ni mix, na mina jenga future. Flow ni immature, kuingia kwa game. Nilazima kuwe sure ah. Nilazima kuwe sure, kuingia kwa game. Nilazima kuwe sure. Nilazima kuwe sure. Sarji, jano sick mazi kulie ndiaji. Jano sick mazi nilikuwaje. Nilikuwa high, ikabit nime fly achi. Nilikuwa high, ikabit nime fly ah. Jano sick mazi kulie ndiaji. Jano sick mazi nilikuwaje. Nilikuwa high, ikabit nime fly achi. Nilikuwa high, ikabit nime fly. Jano sick mazi kulie ndiaji. Jano sick mazi nilikuwaje. Nilikuwa high, ikabit nime fly achi. Nilikuwa high, ikabit nime fly ah. Jano sick mazi kulie ndiaji. Jano sick mazi nilikuwaje. Nilikuwa high, ikabit nime fly achi. Nilikuwa high.